kumabali omubaka omukyala akiikirira abantu b'omu disitulikiti wa Kiso Beth Ethel Naluyima alaze obwennyamivu olaba nnabyabufuzi abatandise okuyingiza abaana abato mu kampeeni zaabwe ekintu no kyagambye nti kirinyirira eddembe lyabwe.
Atenze twala ensonga z'abaana mu kunoonya ebyobulu buno n'eddembe ly'abaana natulyo lyongedde okulingirirwa kubanga abaana bambazibwa engoye ez'enjawulo ne bateekebwa mu byobufuzi ekitali kya buntu. Kamwekyo tusaba Obuganda bwongere okusabira abaana baabo abaana yonna gye bali kubanga ketusigala tulina eka gye bayita Obuganda era gye bayita Buganda gye bayita Mengo kyonna gye tuli tubanga we tunaviira mu kalulu kano mu January 15 abaana ba Buganda bonna basigale nga balamu